para mí I know why she so for this kind of love I don't need no bad. If you see me crazy, oh yes I'm crazy. Stressing no because I will never lose my mind. Never, yeah. Siringi sura, siringi rangi, siringi jina. Ifupi maringo sina, ila tatizo nilivyo, yani nilivyo. Buza unate, ay mama we.
Nikikupa leo,
okay.
Utataka kesho.
Kidogo na sikiara ukizidi nitamwambia ma umefundwa na nani mbona we bala uno lako sindimba ngoma
jinsi ulivyo
ai
umeniweza
mama
ujanja
siringi zura siringi rangi siringi jina kifupi maringo sina ila tatizo nilivyo yani ay mama we
nikikupa leo
okay
utataka kesho
I don't know
mana najijua nilivyo mtamu mimi ndiyo yule
yule yule
naipendwa na nyuki
ay ke ke ke
wanani.